studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare noga jenaliru octobre tan 2014 sappo yamde dabri kitilimaaji debbe jo sekirabe studio tamani kiddon o sa mi de der maison de la presse bamako jotti non do kabaruji di hande yo umar waygalo on kompetitiwi de dum wonon gube armen gode le sa ha leydi meden di dum woni gube tati gon tonde emenela ashia kanya fa yotto yo maa be fube kolitiwi de be ngaram be tawde dum wolle gubal gotal gaccay hore mudu hollitidi wiide kanyum dan way gollidinde mabbe onno nyaaw jonte e bola wori le leydi meden di yimbel hewbe hakkilaji mu e jottaki le nokko o fe feso ne sala iwde hen ni tan tan jama o sikititu video on nyaw woni amudo to selenge to kenya won iwdo ton be kolliti video on nyaw woni amudo sina docteur en je so diewo ji jama ko kolliti so penni dun do bamako do du hono majjum wadi jati ka wakkati jono holita wiede hono yibbe chapanto to go kanyon gon hono cikkitabe leydi meden difu to sigaso to kanko mer gondo to holliti wiide be kulisani sabi de dun wonono be ngala ton nokku do be jabbitirto so jonte e bola o yama ton sa diewi dun non leydi meden di be kolliti wiide hon haddu golbe be robe dun wonde yadude le hen tiagal sabi de dun hono imal hitande 2013 de holliti leedi meden di hono dum woni hono jewtere amen mawne de gande do kenyende do hen jatinde wadi be kolliti wi sa bammi le teme der fa tawon hono yimbe chapande jeno yom tan woni hadde tebe le mali do sakirabe bismillah modon hedade hono birmi on do kabaru di puddatano kenyen be kolliti wiide kambe gube armen gonde le sa ha leedi di dum won hono gube tati gode to emen ala fa yotto SCA fa yotto MAA be kolliti wiide be furdu be ngarambe lato hono gubal gotal be ngarbe ardino hono dum won habotobe ko yata sappo hakkune mabbe ha miccite den wiide dum wonono le balde jabbino de du kambe emen ala kambe gaccabe memi diri dum won le sa ha leedi meden di wakkati jono gaccha holliti wiide kanyum ka an way gollidinde emen ala jatt so tawini emen ala dum won yimbele bondirebe habata kanko dum won noddirte da hamala hamza o kanko yotidi dum woni Isa Fagaba kanyu jatti noddi mo telephone kede ko barke sise fatintini on
vous savez cette
andon wiide de walde joinama boyi wana kenyen wana hecci kenyen de joina dun hana juude on so don miccito ile lewru juin bettindu ndu basi kubbudo hakkunde pelle de ane fils e tambakot e nokkuje kewde godde hakkunde walde de e pelle murtude de walde de walde landinande boyi wana bangal politique wana hono bangal kabotobe endu mide mila di halaji ko be gondi e halde e les communiquer ngaji radio ngaji e tele ngaji wiide gouvernement Mali o landini walde hokki dum e malfe hababe kambe mi di halaji fu yo penen non ka mila men fu men kaldi men joddi so men tongi talki ana waji mbine amen men fu men bata di talki menen men kulli anne amen lobbo o fa men gollida e pelle de men denta men dena sa hal malingal fur
lebbi tati dum wonono ko faransi nabi ton dum wonono habo tobe mabbe noddirte be barkande be kolliti woni ko woni imade mabbe faabe kaba dum woni jiadin kobe do be tawa fuli sa hayl gal ko be kolliti wi dile hen ko dum faabe darna dum woni jiadin kobe fati be yura kabe fati be itta kabode mabbe bonde de dum woni iwde libito so be nanna de le mali hono dum wori barke sise
faransi buytino e sorrasi en mudum ko yata e hakke ujunere e temede nayon sorrasi ko be itti le mali do dum sabe mbini so sahal malingal lati dakirde jadin ko be ngadi bonandaji kewdi fewde e sorras en ministre en france ana wondi wirfintinde sorras en mudum be le sahal malingal le di anniyaji bondi jadin ko be faabe kebabe dako le sahal ngal fu kanko ministre sorras en lady france jean yves le drian anniyi ke sembintinde dole sorras en barkan be faabe kebabe sakko be yimbe bonandaabe fasanni dunke en bangal denagu le sahal holliti wiide nokku o latike dakirde jadinkoɓe eɓe gondi e suuɗade nattude ley pelle murtuɗe ɗe saabi kamɓe jadinkoɓe ɓe ceeki laawi cuuɗiidi bangal ɓaleeri libi hakkunde muɗum e mali eɓe gondi e nannude kaɓorɗe bonɗe ɗeɓe itti ley kaɓorɗe Mohamed Kadhafi ɗe
holita wiyede dum woni hankene basi finti hakkunde jiadin koɓe kane dum woni force armée goddo ton noddirteɗo barkanoɓe kolliti wiide basi o dum waɗi dum woni caggal kidal to le kaaji ɗoɓe noddirta dum woni adar garde sakiraɓe ɗo mbawi neltirde dum woni miijoji moɗon le hello amen bemal andegal mi noddirta phase facebook ngo
tamani
kanko dum wonono ministre français kumini do hakkunde français leydi ele godde noddirteɗo Laurent Fabius o holliti wiide be gondi le hen imali faabe paama hebe bari dum wonono journaliste mabbe baraabe to kidal tobe be kolliti wiide wakkati jono be gondi asu gongol jarso ni be asi faabe tiliki dum be tongani dum leydi ereji be kokkono yimbe ele sarateɓe o holliti wiide hono yimbe ele ngabbe di bonandaji so be nangama yafino gol fu be ngadantaaki dum wonono to français to o haali o kabaru kenya yes assembly to français to jalti sakiraabe cangal muude en gardiran dum woni hono hono handen hono handen do do meden do kulliten wiide maison de la kon sakiraabe handen handen o dum woni hon dentengal balé huminingal dum woni hakke yimbele dum woni janginobe jande leeliire be ngadi dum woni kaldal mabbe handen do be kulliti wiide dum be ngara wadde le hen murtere dum woni balde tati so ni tobbe jeddide be landini de be ngadna ka dum hodo woni sababu murtere be kulliti wiide hon le tobbe tati de kani adirede dum woni hono ko be jobete jobdiji mabbe di ko do won jobdiji mabbe di jobda ka fe fa yetto hono wiide dum woni hono sar wusin ko wobbe kasen wobbe akko be don kan winde dum woni tuude sar wusin ko be kanko dum woni hono maître Amadou Koulibaly o jato yowtidi dum woni journaliste amen Ousmane Diko kede ko Ousmane Diko jadi fatintini on
c'est pour expliquer
yo famende le male tiagal mum fu ko sabi somen bami anni murtre ne be andini noga didi lewru octobre ministre jande leydi men ana marti kumpa tobe jeddide men dartata ila 2012 fewde eno leydi men ni worno men kaldi e lami be leydi dow hesindade fu etaede be kuncenali dum hore men joini talkur murtre nyande noga didi lewru octobre andinde yude joy yade jeddi lewru novembre men jappan golle so kawral wadali dow tobe jeddide ka fu sikke wala murtre wadan
le sine va aller à cette grève
hon andirdon no ila ñew jonte e bola yaay leedi meedeen di wakkati joono hakkila jama o jottaake fe seeda dum woni kenyato selengeto be bi won neddo goto yudo le yana jama o sikkitigi dum woni makko sinande o wara so diija makko dan jeewande hulita wede wana on ñew woni makko hono mudum du wadi do bamako do be kuliti wiide wakkati joono hono yibbele cikkitaabe hono jonte e bola ane mudu saaje malifo e mangal mudu e be jaa yimbele chapan tato e goo to sigaaso to du wakkati joono hono kanko mer gondo to hulita wiide dum woni be kulisane sabde saaje hono cuudi dogotoroji dibe kaani jabbitiraade dum wonon yibbe tawede so wante e bola nangi do dum woni ko wala ton Modibo Mari ko jatti noddi mo telephone kede ko barke sise faccinti non
yimbe cikkitaabe taton ngiyama le lamu sigaso o wana le ngendi sigaso ndi jatti hedde kuchala jegua e yottoade yamfoyla leede na kuje yimbe taton cikkitaabe mata dun jatti sabbi binso men ngadi imali tendinidi do majjun imali di holliti wiide nyaw o wala e mabbe ka an haani andon hande do men gondo tidal laaji kewdi ana e amen bangal tedoraade nyaw o dum woni hono kaaki tendinidi tedortori nyaw o dun sugulla mudun ana amen fasanne facebookuji to cikkitaabe na to nyawbe moggintinteto ngala le ngendi sigaso ndi sako dakki mudun an haani ko di kaaki tawe le laamu sigaso o ana wajimbine amen men landina di nokkuje e di kaaki fu al andi no nyaw o yirte le laamu sigaso o sabisa ƴewi ya warta yimbe ana mawni fasanne le laamu sigaso o di kaaki haana wasude tawede sigaso do
haddugol dum won bibbe rewbe leedi meedi ndibe kolliti wiidi do wonde yaarude cagal jatti dum wonon imaali hitande 2013 ndi dum do kolliti dum woni kenya jatti yowter amen mawnde de jondu do hen jatti dum wari so dum yowi be kolliti wiidi sa bami le malifo e mangal mudu wakkati jono o le temedere fa tawno chapande jena tan keddi haddede dum won le bibbe rewbe gombe leedi meedi ndi be kolliti wiidi wakkati jono do sa bami le reso ngaji mali di fuu dum wonde yaarude cagal jatti kede ko Ousmane Diko faccinti non
aujourd'hui
hande ONG e balé ana e biangol gollirde leydi men humaninde selde golleji di moddana cialal debbo ONG kewde e balé ko yaata fa temdere gondi e golle mu gelle kewde ana gondi e selde di golleji hande gelle ujinana fa e chapande nay didi gondi limtaade tinnininde cili julniru gelle godde du ana beedade ley ko tayka hitande 2012 yaade 2013 julniru ana wondi e yaarde tiagal les régions ngaji malifu sona moti do temdere fu chapande jetto yo julnabe so embami lam kay hitan 2006 temdere fu chapande jetto julnano hande yahifa e chapande jeno e jeyo
95%
dum won do bamako do no yimbele pompier ben be balde ba no wete yimbele pompier be dum won bawde mabbe an gonde beede dum won do bamako do wolitan wede ko foti temidi mabbe kanyu e ekkintina dum won kenyato sogoni koto on yimbele barkante gombe li mabbe be kewbe ngadama li hen dido ngadama li hen yettana en wobbe kasen du tawama ngadama li hen komanda en dum non dentengal balé yimbele be ngana jile be ngala jile le leedi meden di holitama wakkati jono be ngara ko hollede dum won hono kaaki dibe kan yimirde wakkati jono be koliti widdi kaaki dum won horejo leedi mi en meden kanko jaato kodi di kaaki kanko dum won horejo goddo lekkol to bumbe be janginte to jaato holiti wiide dum walla hono yimbele wumbe gombe tombe be kokko do hono yimbele do hakkilaji dum won hono bumdan wadirta leedi meden din no sakiraabe jehen jeewen yalla hodo woni e dum won le réseau ngaji meedi be koliti wiide dum won to kayto hono hono entreprise gondo to no dirte André Goldo o wallira hono yibele kaybe faabe jeew hono be cekkirto dum won nyaaw jonte e bolaade ngori tonno be koliti wiide balligumo be anni walluto wodo dum yafa e millionji noga e go dum won sefa wakkati jono be mbibe balliran dum won docteur ade kaynde ko buru fu haajede ko yaawi sen yiwto en gardan do kuccala do holita wiyede dum won hono baasi mawdo an wodi hakkunde to hono yibbe dede dum won noddo tene pe dugunde kanye e neddo goto jagotodo gondoto kanko jagotodo o mahi galle makko dum won fa bangi mayo to yimbe ngobbe le dende be kollitiwide be jaraj ko mahi ton galle o ko fe be bindi lettre dum won fewde laamu gondo to kuccal tobe kollitiwide ko fuddi mahude ko darna faande keddoto kidal to holitam faande keddoto dum woni kuccala holitam wiyede ko tonga dereji ditu kuccala to ko dum wonon yaade hono jonte padi den wori tonno sa jeedi dum fu dum wana ko futaye dum woni kenya kawrital mangal wadi to hakkunde mabbe kambe doktorobe jatt be jeewa hono be tongirtile dereji dum won hon doktoroji mabbe din gori to faade jeewa furdu dum joddindira hono dum hani joddindirde dangal mudde ngartan dum woni fa heddirdo tumbutu do holitam wiyede wakkati jorebe gondi hokkede dum woni hakkilaji hono pese na firta le leedi tumbutu di fursa e wakkati jono dum wonon yibbe hala nane mp fu noddama to fa be kulite nafa ko woni le pese secretary farde meden timminde dum woni holitam wiyade to segguto dum woni imugol wadi hakkunde lekkol ngaji ngodi tondi lekkol gandi do gol imugol dum wonon lekkol lekkol noddirtero commune sebu bugo dadde secretary min jewti on sanne e hebade